Zambia, one nation. Wasa menyana, napenda kupaya na kuchosila na mikondo. One Zambia, one nation.
Yeah.
wait.